Minister akola ku byenjigiriza era mukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni agamba nti bivudde mbigiriza y'abaana abatulasini ey'okuna omwaka oguwedde Dolescent waliwo okweyongera ku ngeri y'abaana gye bakwata ebibasomesebwa mu nsoma empya. Olwaire kitongole ky'ebigezo kya UNEB kifulumiza ebyava mu bigezo by'abaana abasukka 23 abaatula ebigezo omwaka oguwedde 2025 era ngwe muteeko gw'okubiri mu nsoma empya emanyiddwa nga Competence Based Curriculum eno ngesobesa omwana okufuna obusobozi okubaako byafulumya byakola era ng'asoma mu mbeera ya bwoleke okusinga ensoma y'okukwata obukusu. Mukyala Museveni agamba nti abaana bayise lwa nsonga nti anabasomesa batandise okunnyikira obulungi mu nsomesa eno ey'okukakasa nga bafulumya abaana beeko kye bayinza okukola.